Mheshimiwa Rais wa Taifa la Kenya, Mheshimiwa William Ruto, viongozi wa kaunti wa Kajiado, Mheshimiwa Ole Lenku, gavana wa Narok, gavana wa Samburu, mawaziri na viongozi wa serikali kuu na serikali wa counties. Mheshimiwa Rais, mimi nimekuja hapa kama mfugaji. Na sisi wafugaji tumetembea na wewe miaka mingi katika siasa yako. Na kwa baraka ya Mwenyezi Mungu, wewe ndio ukakuwa rais wa Kenya. Lakini ukakuwa rais wa tano wa Kenya ambaye ni tofauti kuliko marais wengine wote waliokutangulia. Na kwa nini mimi nasema hivi? Wewe umekuwa rais pekee katika Jamhuri la Kenya ambaye amechukua jukumu kikatiba kuhakikisha ya kwamba yale yote ilifanyika kwa jamii tofauti. Many communities were discriminated against the constitution in all subsequent governments. And not only many communities, but Kenyans of all shades of life. Kama ni ubaguzi wa afya, wewe ndio wa kwanza kusema liwe liwalo, wa Kenya, wa tabaka zote, kabila zote, mahali popote katika maisha yao, lazima wapate matibabu ambaye haiwabagui, universal health coverage. Tuko hapo leo Kajiado, a historical moment in our history where successive governments, either by commission or omission, decided not to solve this community-owned conservation initiative where Amboseli land stands on today. Wewe ndio rais pekee ulienda Wajia katika kiwanja inaitwa Korehe na ukaweka sahihi ya kusema Wakenya wote bila kujali kabila zao, dini na mahali wametoka watapata vitambulisho na makaratasi ya citizenship kwa usawa. Watu wa hapa Kajiado na Manga, Wakenya wanaishi kwa mipaka, walikuwa na shida nyingi miaka kubaguliwa. Wewe ndio ukakuwa rais pekee ambaye ukaanzisha housing project, ukasema hatutakuwa na inchi. Wengine wanaishi kitonguji duni kabisa, mahali hakuna maji, hakuna nyumba, hakuna stima, na wengine wanaishi kwa manyumba ya kifahari. And today as you drive in our country, in every county you'll find huge investment in our social housing project. Wewe ndio ulete usawa katika elimu through the university and school education model.